Celebrities on the beat.
Nation classy. Nation classy.
Jimmy.
Woo!
Rudi nyumbani wakadai na vimba. Hey, tashapitwa na wakati. Mapenzi ndo kazi. Maita wa uko nyumbani wakadai tashindwa. Hey, sasa kazi. Mziki ndo kazi. Bora ni waimbie. Hey, hata mchukie. Hey, wimbo ni waimbie. Nye, bari nasima. Bora ni waimbie. Hey, hata mchukie. Hey, wimbo ni waimbie. Yeah, bari msikie. Ninoma, ninoma. Ingoma nasima ninoma. Inaoma, inaoma. Pako kutanga kigoma. Ninoma, ninoma. Mahesa nasima ninoma. Inaoma, inaoma. Pako kutanga kigoma.
La 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 la. La 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 la. La wabadilike haye. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wabadilike haye. Sikiza hii Diamondi, ujua hivi tusha kuchoka. Na oja hii walimwengu, uchunguzi sana yachosha. Utupu wo. Hey, izo pambio. Hai yo. Hey, mambi uyo unasema. Utupu wo. Hey, izo pambio. Hai, yoaenda mbio. Nye, mambi uyo. Bora ni waimbie. Hey, hata mtukie. Hey, wimbo ni waimbie. Nye, bari msikie. Nasema, bora ni waimbie. Hata mtukie. Hey, wimbo ni waimbie. Nye, bari msikie. Ninoma, ninoma. Ingoma nasima ninoma. Inaoma, inaoma. Papa kutanga kigoma. Ninoma, ninoma. Mahesa nasima ninoma. Inaoma, inaoma. Papa kutanga kigoma. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wabadilike haye. La 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 la. La 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 la. La la la, wabadilike haye.